dib wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinka imaaneysa washington.
bisha meyna waa 16 sanadkuna waa 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena voa somalilatcom. idaacadda galabtan waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah kulan daahfur ah oo looga hadlayo horumarinta adeegga caafimaadka shaqaalaha rayidka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho,
ururka isbahaysiga Islaamka oo ka shiraya xiisadda Gaza, iyo banaanbax loogu soo horjeedo duqeymaha ka socda deegaanada Falastiin oo ka dhacay magaalada London.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan saamaynta caafimaad ee ay dagaaladu ku yeesheen waddanka.
cudurada qaraxyada laga qaado waa cudurka keliya ee qofka ku dhacayo markuu qofka la kulmo shil oo adag. sidoo kale qofka marka xabsi la geeyo, qofka markii la jirdilo, qofka markii uu la kulmo qarax, dil, dac, kufsi, cudurkaas waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa PTSD, dhaawacyada qarsoon.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waxaynu la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
duqeymaha cirka ee Israa'iil ee magaalada Gaza ayaa xadda maanta ah waxaa ku dhintay 23 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. duqeynta maanta ayaa haytii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii uu toddobaadkii hore dagaalku ka dhex qarxay Israa'iil iyo Hamas. subaxnimadii hore ee xadda, Israa'iil ayaa duqeysay guriga Yaxya al-Sinwaar oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya Hamas ee Gaza, waxaana uu dagaalku galay maalintii toddobaad oo xiriira. si rasmi ah looma oga in Sinwaar uu guriga ku sugnaa iyo in kale. wakaaladda wararka Associated Press ayaa warisay in ay u badan tahay in isaga iyo madaxda kale ee kooxdu ay dhuumanayaan. Haadi Camr oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha Israa'iil iyo Falastiin ayaa ku sugan Israa'iil, waxaana lagu wadaa in xadda maanta ah uu la kulmo hogaamiyaasha Israa'iil kadibna uu daanta galbeed kula kulmo saraakiisha Falastiiniyiinta si loo helo xasilooni waarta, ayay ku tiri qoraal ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku soo saartay. sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta xaaladda dagaalka socda kala hadli doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda Yurub ayaa iyana talaadada yeelan doona shir muuqaal ah oo ay kaga hadlayaan dagaalka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. dagaalada u dhexeeya Taalibaan iyo ciidamada Afghanistan ayaa xadda maanta ah dib uga bilowday gobolka Koonfureed ee Helmand, sida ay saraakiishu sheegeen, taasi oo soo afjaraysa xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu tala galay maalmaha ciidulfitriga oo ay ku heshiiyeen dhinacyada dagaalamaya. rabshadaha ayaa sii xoogaysay xilli milatariga Maraykanku ay wadaan qorshaha ay dhammaan askartooda kaga saarayaan dalkaasi marka la gaaro bisha Sebtembar, taasi oo soo afjaraysa howlgalka milatari ee 20-ka sano ka socday Afghanistan. Ayatullah Afghan oo ah madaxa golaha gobolka Helmand ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in dagaalku uu bilaabmay goor hore oo maanta ah welina uu socdo. waxa uu sheegay in dagaalyahanada Taalibaan ay weerareen barak kontrool oo ku yaalla duleedka magaalada Lashkargah ee caasimadda u ah gobolka Helmand iyo degmooyin kale. afhayeen u hadlay ciidamada Afghanistan ee Koonfurta ayaa xaqiijiyay in dagaalku dib u bilowday, islamarkaana uu xafiiska guddoomiyaha gobolka Helmand sheegay in ilaa iyo haatan la dilay 21 dagaalyahan oo ka tirsan Taalibaan. dhinaca kalena kooxda Daacish ayaa sheegatay in ay fulisay weerarkii jimcihii lagu beegsaday masaajid ku yaalla duleedka caasimadda Afghanistan, kaasi oo ay ku dhinteen 12 qof oo cibaadaysanayay sida ay warisay Site Intelligence Group. qaraxa ayaa ka dhacay gudaha masaajid ku yaalla degmada Shakardara ee gobolka Kabul xilligii salaadda Jimcaha, waxaana dadka dhintay ka mid ah imaamkii masaajidka. Daacish ayaa sheegatay in maleeshiyadeedu ay masaajidka dhexdiisa ku rakibeen walxaha qarxa ayna qarxiyeen kadib markii ay dadka cibaadaysanayay soo galeen masaajidka si ay u oogaan salaada jimcaha ee maalintii labaad ee ciidul fidriga sida ay warisay warbaahintan laga leeyahay Mareykanka ee la socota xogaha kooxaha jihaadiyiinta ah. Ugu dambeyntiina, boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa culays ku saari doonta dalalka amaahda ku leh Suudaan in ay gaaraan heshiis ballaaran oo lagu dhimayo deynta dalkan Afrikaanka ah lagu leeyahay oo ka badan $50 billion oo dollarka Mareykanka ah, sida uu sheegay sarkaal Sacuudi ah oo si toos ah uga qayb qaadan doona wadahadallada dib u qaabaynta deynta dalkaasi. Dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan ee ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug ayaa la dagaalamaysa dhaqaale xumo dalka curyaamisay iyadoo riixaysa dib u habeyn dhaqaale oo ay ku raadinayso gargaar la xiriira deynta ay ku leeyihiin dalalka shisheeye, hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah iyo sidoo kale deeq-bixiyaasha kale. Sacuudi Arabiya ayaa ah dalka saddexaad ee deynta ugu badan amaahiyay Suudaan, iyadoo lacagtaasi ay dhan tahay $4.6 billion oo dollarka Mareykanka ah, sida ay muujinayso faahfaahinta deynta ee sanduuqa lacagta dunida ee IMF. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Senad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo noo akhrinayay warkii dunida. Kulan daafura oo looga hadlayo horumarinta adeega caafimaadka shaqaalaha rayidka iyo badqabka goobaha shaqada oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen wasaaradda shaqada iyo shirkadda Hoblabs oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka ayaa lagu qabtay Muqdisho. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulan looga hadlayay horumarinta adeega caafimaadka iyo tayada badqabka bulshada oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda Hoblabs Group oo arrimahaasi ka shaqeysa ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo ay si wada jir ah u soo abaabuleen wasaaradda shaqada iyo shirkadda Hoblabs ayaa ah mid lagu daahfurayay adeega caafimaad ee guud ahaan shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo badqabkooda. Cabdiladiif Xuseen oo ah gudoomiyaha shirkadda Hoblabs ayaa ugu horreyn ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay adeega caafimaad ee maanta la daahfuray.
Munaasabadda maanta daahfurka oo lagu daahfurayo adeegyada caafimaadka shaqaalaha Soomaaliyeed iyo badqabka goobaha shaqada, munaasabadda maanta laba saddex shay ee muhiimad u lahayd in dadku lagu wargeliyo inay maaragtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay furayso adeegyada oo ugu horreyso inay workplace registration sameyn doonto diiwaangelinta goobaha shaqada, kuwaasoo muhiimadeedu ay tahay in caafimaadka goobaha shaqada la xaqiijiyo. Qodob kale waa tahay caafimaadka shaqaalaha, sidoo kale in la hubiyo kuwa maaragtay work permit qaadanaya iyo kuwa kale muxuu ahaa dalka joogo. Midda saddexaada waxay tahay in maaragtay dhacdooyinka oo hazardska iyo riskiga waxyaabaha keeni kara in investigation lagu sameyn karo, baaritaankeeda la xaqiijin karo. Intaas maanta wasaaradda inay adeegyadaas muxuu ahaa iyo maanta horta ujeedadaheed ay daahfurisay dadkuna maaratay ku wargelinaysay si ala socotaan arintan caafimaadka shaqaalaha iyo muxuu ahaa badqabka goobaha shaqada waxay muhiim u yihiin loo shaqeeyaha iyo qofka shaqaalaha iyo bulshadaba. Inta waxay ka ilaalinaysaa inay naftooda iyo risk iyo xoolintidoodaba ay dhibaato gaarto. Shirkadda Hoblab Group waxay maaratay iyadoo taageero siyaasadda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa wada diyaarinay wasaaradda sharciyadii iyo nidaamkii oo maaratay lagu fulin lahaa.
Agaasimaha waaxda siyaasadda iyo qorsheynta wasaaradda caafimaadka Nuur Cali oo kulanka ka hadlay ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka lagala kulmo goobaha shaqada, waxaana uu hawshan lagu xaqiijinayo badqabka shaqaalaha rayidka uu ku tilmaamay tallaabo horumar leh oo wax ka tari karta inay sare u kacdo hammiga iyo wax soo saarka shaqaalaha.
Runtii waxaa tusaale weyn ugu horeen noogu filan shaqaalaha dhibaatada ay kala kulmaan waxaa ka mida caafimaadkooda inta badan inay halis gasho. Goobaha ay ka shaqeynayaan waa meelaha inta badan cudurada ay ka qaadaan. Waxaa tusaale ugu filan COVID-19 hadda baryahan adduunka dhan wareeriyey. Meelaha inta badan laga cudurada laga qaado waxaa ka mid ah goobaha shaqada ka mid ah. Laakiin waxaa muhiim ah in aan hubino in standard iyo regulations saxa ee lagu wada shaqeeya inay heli karaan dhammaan dadka shaqada bixiya, sidoo kale inay wixii agabkii oo protectionka u sameyn lahayna inay heli karaan goobaha shaqada. Waxaa loo baahan yahay in inta badan cilmi baaris laga sameeyo, tababaro la siiyo si ay hawlihii la rabay inay u qabtaan ay awood ugu yeeshaan. Runtii faa'iidooyin badan ka dhalanaysa haddii arrimahan ay hirgeliyaan kambaniyada iyo hay'adaha. Waxaa aad horumar badan looga sameyn karaa inaan horta nafta binaadanka badbaadino inaan inta badan dhimashadii yareeno waxa aad kor ugu kici kara hamigii iyo wax soo saarkii shaqaalaha
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ahna siihayaha wasaaradda shaqada duraan axmed faarax ayaa ugu dambeyntii ka hadlay mudnaanta ay leedahay in la xaqiijiyo badqabka goobaha shaqada iyo dadka shaqaalaha ah
goobaha shaqada ee badqabkoodu waxay ka mid tahay annakana waa noota khaasna waa noota localna waa caalamina waa marka wasaaraddeeda shaqada iyo arrimaha bulshada waxyaaba waxaa jira marka qaybta shaqada iyo waxyaabaha shaqada khuseeya hay-ado badan oo caalamigan xubno kale ahna jira sida international labor organization hay-adda caalamiga ah oo shaqaalaha marka inaad xuquuqdeeda iyo ka mid noqoshaheeda iyo ka warqabkeeda inaad ku jirtid waxaa laga rabaa inaad leedahay waddankaaguna inuu leeyahay shuruucdii ay ku lahaayeen inuu fulinayo marka toddoba convention oo aan gudbinay adiga loo saddex bilood ka hor qayb waxaa ka mid ah laba qaybood oo ka mid ah waxaa ka mid ah ay ku jiray badqabka goobaha shaqada iyo caafimaadka shaqaalaha oo qaybo kala duwan leh marka waxay ku tusaysaa muhiimadda hadda noo leedahay la rabo in la soo celiyo la soo nooleeyo dadka goobaha shaqadu inay maxaa la yidhahdaa noqdaan meelo laga shaqayn karo oo u qalma meelo laga shaqeeyo inay noqdaan si loo ilaaliyo badqabka iyo caafimaadka dadka shaqaalaha oo shaqaynaya qofku maxaa la yidhi in la ilaaliyo dadka bini aadamka amnigooda iyo caafimaadkooda iyo badqabkooda in la ilaaliyo diintu xoog weyn bay saartaa ay leedahay marka in iyadoo nidaamsan in loo sameeyo anagu waaba kasii duwannahay oo hadda amnigu dad waxaa laga yaabaa in dadka amnigooda iyo inaysan ku jirin
burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya kadib waa markii ugu horreysay ee ay wasaaradda shaqada daahfur u samayso horumarinta adeega caafimaadka ee shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo badqabka goobaha ay ka shaqeeyaan waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa xilli duruufo kala duwan oo caafimaad ay wajahayaan qaar ka mida shaqaalaha rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalada jowaare xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka jirta go-doon kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu ku harqiyey tuulooyin badan oo hoostaga magaaladaasi wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamulka hirshabeelle cabdi mahad cabdulaahi qorgaab ayaa idaacadda v o a u sheegay in daadadka ay gooyeen wadooyinka labada dhinac ee looga galo magaalada jowhar wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed marsale samarkaab ayuu khadka telefoonka ugu warramay
magaalada jowhar waxa ay ku sugan tahay xaalad biyobaxo ama fatahaado sida loo yaqaanaba waxaa kusoo fatahay webiga shabeelle mara bartamaha maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana maxaa la yidhaahdaa inta badi wadooyinka soo gala magaalada jowhar oo dhammaanba gooyey biyihii kasoo baxay labada dhinac ama labada buuq ee loo kala yaqaano barry iyo moyke labadaba waxay gooyeen wadooyinka kasoo galo magaalada jowhar oo dhan sidaa darteed magaalada waxaa lagu soo geli karaa oo keliya hadda doon wallow aan maxaa la yidhaahdaa magaaladii ay u fakfakanayaan oo aan maalinba meel ka badbaadinayno ama aan ka celinayno
waa gartay bal ka waran dhinaca garoonka diyuuradaha magaalada duulimaad ma lagu geli karaa
niyahow magaalada duulimaad garoonka iyo magaalada xoogoo yar ayay maxaa la yidhahdaa kala dhaqaaqsan yihiin sidaa darteed diyuuraddu way tigi kartaa elaboorka laakiin markay garoonka tagto wax allaala wixii ay wadeen duun unbaa lagu gudbin karaa maahine magaalada uma gudbi karaan oo magaaladu way ka go-an tahay wadadii magaalada soo gelaysay oo elaboorka kasoo bixaysay waa ay go-an tahay oo buqda kasoo baxday ama biyaha kasoo baxay baari ayaa gooyeen wadadii sidaa darteed doon ayaa lagu soo geli karaa magaalada wax kaloo lagu soo geli kara ma jiraa
waxaad sheegtay in magaalada ay go-doonsan tahay wadooyinka ay ka xiran yihiin doonyo oo keliya lagu geli karo marka waa sidee nolosha caadiga ee dadka tan iyo intii go-doonka uu bilowday
wallahi nin waa dareemi kartaa dad maxaa la yidhaahdaa meel allaale meeshii wax kasoo geli jireenna ay go-day oo wax allaale wixii imaan lahaa ama magaalada muqdisho ka yimaadiino ama meelo kaleentood ha ka yimaadiine wax allaale wixii imaan lahaaba magaalada ka banaankeeda ku go-doonsan yihiin oo wax allaale wixii lasoo geli lahaana aan lasoo gelin karin xaaladda ay ku sugan tahay cid walba way sawiran kartaa wayna arki kartaa waana la dareemi karaa cid walba way dareemi kartaa
dad intee le'eg ayaa ku barakacay ee fatahaadaha maxaase khasaare ah oo ka soo gaaray dadkii deganaa meelaha ay biyaha ku fataheen?
Tuulooyinka biyaha ama fatahaaduhu ay gaareen waxay gaarayaan ilaa iyo 15 tuulo dadka ku barakacana. Waxaa hadda maxaa la yidhaahdaa tirakoob ahaan ku haynaa oo maalinba maalinta ka dambeysana ay kusii darmayaan ilaa iyo 7,502 qoys oo ku barakacay fatahaadihii labada dhanba ka yimiday. Sidoo kaleentood waxaa khasaaro iyo maxaa la yidhaahdaa ku baaba'ay hantidii ay lahaayeen oo dhan, sida maxaa la yidhaahdaa dad ayagoo joogo xaafadoodii iyo maxaa la yidhaahdaa dukaamankii iyo tuulooyinka dukaaman yaryaraa ku yaallo, makiimo yaryaraa ku yaallo, wixii oo dhan biyo ayaa xarqiyey oo saameeyey. Sidoo kaleentood waxaan iyadana maxaan ku sheegaa jiro khasaaro dhanka xoolaha ah, oo xoolo ayaa maxaan ku sheegaa biyihii ama tuuladii iyadoo xoolihii ay sida ay u joogaan ayaa biyo soo galeen, saa darteed xoolihii aadka u tabarteera oo dhan ayagana waa ay ku baabi'een. Sidoo kaleentood marka waxaa kaleentood oo khasaaraha kamida in beero la beera maxaan ku sheegaa la beertay oo jooga xilligii gurashada iyaguna ay biyo baabi'iyeen oo ay sharqiyeen, sidaa darteed xoolihiina way ku baabi'een, wixii dadkii ay haysteen way ka baabi'een. Sidoo kaleentoodna waxaa ka baaba'ay maxaa la yidhaahdaa beerihii dalagga ay ka guran lahaayeen ama ay ka guranayeenba waqtiyadaas una iyaguna maxaan ku sheegaa waa ay baabi'een.
Waxaad sheegtay in ka badan 7,000 oo qoys inay ku barakaceen fatahaadaha, dadkaas hadda halkay joogaan? Maxaa gurmad ah oo gaaray ilaa iyo hadda?
Wallaahi hay-adahii iyo maxaa la yidhaahdaa intiba samafal aan maxaa la yidhaahdaa ka aan isleenahay waa ku wada qaylo dhaaminay, waana soo saarnay in badan, waa isku daynay inaan maxaan ku sheegaa ay si degdega wax loola soo gaaro. Laakiin ilaa iyo hadda wax gurmad ah dadkaa ku barakacay dhaxanta iyo dadada iyo maxaa la yidhaahdaa intaba u saaxiiba gudaha geedaha hoostooda yaalyaala wax gurmad ah ilaa iyo haddana soo gaaray ma jiraan.
Wasiir, dad badan ayaa su-aal gelinaya kaalinta maamulkii Nehir Shabeelle ee wajahaadda fatahaadaha, maadaama labada gobol ee maamulka uu ka taliyo uu maro wabiga Shabeelle fatahaadahana ay soo noqnoqdeen. Marka idinka kaalintiina aaway marka laga reebo hay-adaha iyo qaybaha kale ee bulshada?
Waa maasan tahay, waa su-aal fiican. Annaga waxaa nala gudboona ama maxaan ku sheegaa cidina aysan ka qarsanayn in wax uun laga qabto maxaa la yidhaahdaa fatahaadahaas iyo maxaa la yidhaahdaa intii in allaale intii ay qaban kareen ama in allaale intii ay wax ka qaban karto Hir Shabeelle ama maamulka Hir Shabeelle, hadduu maamul gobol ahaan lahaa, hadduu maamul degmo ahaan lahaa, iyo haddii heer state ay ahaan laheedba, dhammaan waxaan aaminsanahay inaysan wax ay ka daba marsan lahaayeen ama ay ka daba marsadeen inaysan jirin. Laakiin markii wuxuu ay yihiin wax adiga kaa awood badan, waxaad u baahnaanaysaa gacan adiga kaasi awood badan ama kaasi sarreysa ayaad u baahanaysaa. Sidaa darteed sanadkii horena waa sheegnay intii allaala intii maxaan ku sheegaa u dhexaysana waan u sheegaynay hay-adaha, waxaan lahaynay war arintani waxa laga qabto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka ee Hir Shabeelle, Cabdimahad Cabdullaahi Qorgaab, oo u warramay Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
waxaa galankii dambe ee shalay magaalada Kismaayo gaaray taliyaha howlgalka Mareykanka ee Africom General Stephen Thompson, waxaana uu kulamo albaabada u xiraayeen uu kula yeeshay garoonka duuladaha ee Kismaayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. sida uu warbixintan ugu soo diray wariyahana v o a magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan ka socday taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa waxaa hogaaminayay General Stephen Thompson oo ah taliyaha howlgalka Mareykanka ee taliska Africom, waxaana markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kadib uu kulan albaabada u xirnaayeen uu la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. inkastoo kulankay albaabada u xirnaayeen, ayaa haddana ila ku dhowdhow mas-uuliyiinta sarsare ee Jubbaland waxa ay sheegayaan in kulanka lagaga hadlay sidii laysaga kaashan lahaa la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii Mareykanka uu door muuqda uga qaadan lahaa sidii loola dagaalami lahaa Al-Shabaab iyo sidii loogala wareegi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan. ma jirto wax war oo ka soo baxay dhinaca maamulka Jubbaland, balse saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland oo aan la xirirnay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan kulankaasi madaxweynaha Jubbaland uu la qaatay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Africom General Stephen, waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii ugu dambeysay la qorsheynayay sidii howlgallo loogu qaadi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee ka tirsan deegaanada Jubbaland. Dhowr jeer hore ayaa taliyaha ciidanka Africom General Stephen uu yimi magaalada Kismaayo iyaguna kulan gaar la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Taliska howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa Soomaaliya ka caawiya la dagaalanka Al-Shabaab, iyaguna dhowr jeer oo hore duqeymo ka geystay meelo badan oo Soomaaliya ka mid a, kuwaasi oo la sheegay inay ahaayeen kuwa la doonayo in hoos loogu dhigo awoodda dagaalamayaasha Al-Shabaab. Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo, saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland iyo AMISOM ayaa waxa ay kulamo ugu soconayeen magaalada, iyagoona ka wada hadlayay sida ugu wanaagsan ee ay howlgallo uga fulin lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa weli gacanta ku haya deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe, iyadoona Jubbaland ay haatan qorsheynayso weerar ka dhana Al-Shabaab si ay gacanta ugu dhigto deegaanada maqan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Wadaha ku boobay ururka iskaashiga Islaamka ayaa shir ka yeelanaya xiisadda marka Gaza. Warkan waxaa soo darawaliyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Ururka iskaashiga dowladaha Islaamka ayaa sheegay in maanta oo axad ah ay yeelanayaan shir degdeg ah oo ay uga arinsanayaan xiisadda ka alowsan magaalada barakeysan ee Qudus iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Warka soo baxay ururka ay ku bahoobeen dowladaha Islaamka ayaa lagu sheegay in shirkan degdeg ahi ay dalbatay dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dalab inooga yimid boqortooyada Sacuudi Arabiya oo ah hoggaanka ururka iskaashiga Islaamka, waxaan maanta oo axad ahaan qabanaynaa shir fogaan arag ah oo degdeg ah oo guddiga fulinta oo heer wasiiro arrimaha dibadeedii ah, kaasoo aan ku eegayno xiisadda ka taagan magaalada Qudus iyo gobolfalada Israa'iil ay ka geysanayso guud ahaan dhulka Falastiin, ayaa lagu yiri warka uu baahiyay ururka iskaashiga Islaamka. Shirkan ayaa lagu wadaa maanta in uu shir gudoomiyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud. Shirka dowladaha Islaamka ayaa imaanaya xilli wali dowladda Israa'iil ay wado duqeymaha ka dhanka ah marinka Gaza, isla markaana ay iska dhigtirayso baaqyada xabad joojinta. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Israa'iil ayaa sheegay maalintii shalay xukuumadda Tel Aviv in ay sii wadeyso dagaalka iyo duqeymaha ka dhanka ah magaalada Gaza maalmaha soo socda. Sidoo kale, dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta Falastiin ee xarakada Hamas iyo Islaamiga Jihaad ayaa saacadihii ugu dambeeyay boqolaal gantaal ku ganay dhinaca Israa'iil, kuwaasoo qaarkood ku dhacay deegaano ka mid ah dalka Israa'iil. Kooxaha wax iska caabinta Falastiin ayaa dhankooda diidan in xabad joojin la gaaro tan iyo inta ciidamada Israa'iil ay isaga baxayaan xaafada Sheikh Jarrah oo ciidamada Israa'iil ay ka barakiciyaan qoysas Falastiiniin ah. Duqeymaha ciidamada Israa'iil ay u geysanayaan marinka Gaza tan iyo maalintii Isniinta ayaa sababay geerida in ka badan 104 qof oo Falastiiniin ah, oo 14 ka mid ah ay yihiin caruur, iyo dhaawac kor u dhaafaya 1000 qof. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli weli ay socdaan dadaalada waanwaanta ahi oo dowladaha Masar iyo Mareykanka ay wadaan, kuwaasoo lagu doonayo xabad joojin degdeg ah si loo badbaadiyo dadka rayidka ahi ee waxyeeladu ay ka soo gaarayso duqeymaha. Maalmo ka hor ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Jaamacadda Carabta shir ay ka yeesheen xiisadda magaalada Gaza, kuwaasoo si weyn u cambaareeyay duqeymaha Israa'iil ee ka dhanka ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhinaca kale, kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada London iyaga oo ka mudaaharaadaya duqeymaha ka socda deegaanada Falastiin. Dadka oo ay ku jireen muslimiin badan oo ku nool dalka Britain ayaa socod ku gaaray fagaaraha ka soo horjeeda safaaradda ay Israa'iil ku leedahay magaalada London, iyadoo booliis badanna ay ilaalinayeen dhismaha safaaradda iyo nawaaxigeeda. Sidoo kale, waddamo kale oo ku yaala Yurub iyo caalamka ayay toddobaadkan dibadbaxay ka socdeen. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa wararkii ugu dambeeyay noogu soo diray London.
intii uu xanuunka covid 19 ka dilaacay waddanka Britain, waa dibadbixii dadkii ugu badnaa isugu yimaadeen. dhallinyaro, waayeel, rag iyo dumar looma kala harin. ururada u dooda xuquuqda aadanaha, siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ee Britain iyo mas-uuliyiin kale ayaa ahaa dadkii mudaharaadayay. dadkan dibadbaxaya ayay booliiska magaalada London ku qiyaaseen ilaa 100,000 oo qof, laakiin dadkii soo qabanqaabiyey waxa ay sheegeen inay tiradu intaasi ka badan tahay. saraakiisha caafimaadka qasa ayaa sheegtay in shalay oo sabti ah ilaa 10 qof oo ay caruur badan ku jirto ay u dhinteen duqeymihii.
Now, VOA Africa's special coverage of the historical NBA Basketball African League Championship games in Rwanda. Welcome to VOA Africa's special coverage of the Basketball African League taking place in Rwanda. Sporty greetings to all our Voice of America listeners. This is Prince Nesta broadcasting from Washington. 12 teams will compete for the top spot in the two-week tournament, which officially tips off at 1400 UTC today in Kigali. The Patriots of Rwanda will host Rivers Hoopers of Nigeria in the opening game at the Kigali Arena. The teams are in Group A, along with GNBC of Madagascar and US Monastir of Tunisia. Iron Mike Mbonye asked the vice captain of Rivers Hoopers, Ronald Alalibo, for his thoughts on the group.
Rivers Hoopers being in Group A with the Madagascan side, Tunisian side, and the host Rwandan side, it's not by mistake because it was done by the BAL themselves. I don't think every team that's the same group with us are a pushover. Likewise, we too, we are not a pushover, but I believe that everybody is coming to be the best out of the group. So they're pushing. We are not underrating anybody. We've prepared our mind to face one game as it comes. So the group is, I would say, is okay in as much as everybody is beatable. Likewise, we too, we are beatable, but we just have to put our acts together not to be beatable because we want to come out top or to qualify from the group.
Rivers Hoopers will tip off the Basketball Africa League tournament on Sunday against home team, the Patriots of Rwanda. Are you scared or intimidated?
We have the very first game of the tournament against the hosting Patriots of Rwanda. We are not scared nor intimidated, but I know there are factors that we are considering. The home fans, I know they are home, you know, all these things that comes with home, the energy. But it's not a new thing, though it's a new tournament, but playing away is not a new thing for River Supers. We'll try our best to see if we can contain the pressure that comes around playing away, which we've been doing over time. So I don't think we are scared or intimidated in any way. We'll face the game head up, do the things that we need, that is needed for us to do to win the game.
What's the mood in the camp ahead of the commencement of the tournament?
Our moods, the moods are high, hyped. You know, when you've been in the containment for far too long, you will be so anxious for the game to commence so that you showcase what you've been preparing for. You know, the BAL is one of his kind. It's the inaugural edition. Everybody's looking onto anyone. Like we, the River Supers, you know, Nigeria, this mentality of the Nigerian side being the best, one of the best in Africa, everybody will be looking down on us, be looking up to us for us to do, to show what we get, what we have, what kind of skill that we have to put on the floor. At the same time, to our fans back home, they are all looking up to us. But at the same time, every mood in the camp is so hyped. They can't wait to just step on the floor and play basketball, good basketball to be precise. So morale is high, everybody's gingered up, everybody's hyped and ready to play basketball. So for now, we just keep talking to ourselves, try to psych one another to get our minds right, because I know the COVID-19 protocols that is in place, making us to just stay, not to talk to ourselves more, but we'll try as much as possible to communicate to ourselves virtually, to psych ourselves, to keep the energy alive, to keep the energy going, because we know this thing is very big compared to
every other tournament that most of us have played.
That's Ronald Delalibo, the vice captain of Rivers Hoopers Basketball Club, and he spoke with Iron Mike Mbonyi on the telephone from Kigali, Rwanda. Iron Mike also caught up with Oga Odaudu, who's the head coach of Rivers Hoopers Basketball Club.
Rivers Hoopers Basketball Club of Port Harcourt is one of the 12 teams that will tip off the inaugural season of the Basketball Africa League. At the basketball arena in Port Harcourt, players and officials of Rivers Hoopers have commenced preparations for the games, scheduled for May 16 to 30th at the Kigali Arena in Rwanda. Oga Odaudu is the head coach of Rivers Hoopers Basketball Club.
Well, it's the inaugural edition, and of course, we all want to do very well at that tournament. Preparation are going to start in top gear from Tuesday, even though we'll be preparing individually, but we're going to go into close camping from Tuesday after the break, and we have like a month plus to get ready, and so we are going to do the best we can to get ready for that ball. Of course, we know that we have to bring in some foreign players too, as per bar requirements, and that is the process that we're going through right now. We have a lot of offers from outside, and we're combing through them very well to find out which ones suit our style of play and which ones can help us most. So as for now, that's what we're doing.
Odaudu, also the assistant head coach of Nigeria's national men's basketball team, says Rivers Hoopers is optimistic of a good outing in Rwanda. Ronald Alalebo, the vice captain of Rivers Hoopers, says the team is aware of the challenges before them.
We are expecting to meet a much formidable teams, so we are trying to put our acts together to see if we can salvage the best we can to withstand the challenges in front of us. It's the inaugural one, so everybody's expecting the best of the best to be there. So basically, so the other teams are expecting us to come, and they are preparing towards us.
Victor Anthony, Rivers Hoopers Center, says the Basketball Africa League will be an avenue to expose African talents in basketball.
For me, it's a good thing and a welcome development, because I have been playing outside. I played in Nigeria for some years, and I notice it's a good development. If we as the players here in Nigeria can be having this kind of exposure, it would be very, very nice for us, not just locally, but internationally. Because if you go outside, when playing outside, you discover that the basketball is quite different from what you're playing back home. And this NBA league is a good avenue for player like me to showcase myself and to show to Africa continent that, yes, we have a good team here in Port Harcourt, River State, Nigeria.
The Basketball Africa League is a partnership between the International Basketball Federation, FIBA, and the National Basketball Association, NBA. It builds on the foundation of club competitions FIBA Regional Office Africa has organized on the continent, and marks the NBA's first collaboration to operate a league outside of North America. This is Mike Mbonye in Port Harcourt, Nigeria.
That's Oga Odaudu, the head coach of Rivers Hoopers Basketball Club, and he spoke with Iron Mike Mbonyi from Port Harcourt, Nigeria.
This month, live from the Kigali Arena in Rwanda, the Basketball Africa League begins its inaugural season. Catch the action with VOA Africa. Play tips off right here on Sunday, May 16th at 1400 UTC.
Prince Nesta, and you're listening to VOA Africa's special coverage of the Basketball African League in Rwanda. Anita Paul joins us now with a report from Johannesburg, South Africa, on May Madness in Africa, the inaugural season of Basketball African League. The league is a joint effort between the International Basketball Federation, the U.S. National Basketball Association, featuring talented African teams.
26 games writing a major chapter of African sports history. That's the narrative of the inaugural season of the new Basketball Africa League, an NBA offshoot that tips off in coming days. Basketball is not, currently, the continent's favorite sport. That trophy goes to the mighty soccer, or football as it's more commonly known. But the courtly game has risen in popularity since it was introduced widely on the continent in the 1960s, siring African stars who hit American courts running, like NBA legends Hakeem Olajuwon of Nigeria, Dikembe Mutombo of the Democratic Republic of Congo, and Luol Deng of South Sudan. The 12 BAL teams are culled from the best teams, many of them police and army teams, across the continent. They include West African teams like Nigeria, Cameroon, and Senegal, Southern heavyweights Angola and Mozambique, and the might of the Maghreb in the form of teams from Tunisia, Morocco, and Algeria. And, bringing a bit of musical flash and street cred to the new league, rapper J. Cole has signed on to the Rwandan team, the Patriots BC, according to local media reports. Rufiwe Siboko is a sports journalist based in Johannesburg, and although her home team, South Africa, didn't qualify for this tournament, that won't keep her from watching.
I am really, really excited about it. It's been a long time coming. I think it's a real moment of excitement for a lot of people on the continent, for a lot of, you know, basketball fans and basketball players, people who are employed by the sport. It's a big moment. It really, really is. I can't downplay how much it means for African basketball in the past and going into the future.
Siboko declined to bet on a winner, but said no matter what, viewers can expect high-energy play and big physicality from these players. VOA caught up with BAL President Amadou Galou Fall in Johannesburg before the first game. He said the decision to give Africa its own league was pretty obvious.
We have no doubt, and everybody recognizes the, you know, tremendous amount of talent that the continent has. You know, players from Africa have been having major impact, not only in the NBA, but also at in the NCAA, and today, I mean, these days we are the March Madness, the annual college basketball tournament taking place with, you know, many African players in multiple elite college rosters. So, you know, the talent has always been there.
And Siboko said this is a great way to show off Africa's excellence and keep it on home soil.
It's so incredibly important to have a league of Africans on the African continent for so many levels. We have the talent, number one. If we have the talent, let's do it. Let's get these guys the opportunities to play at home on their continent and not have to feel like they have to go outside of the continent to Europe or to the States to be successful. I think this is such an important step in just like teaching the young people who are going to be watching them that, you know, you don't have to leave home to go and make a success of yourself as an athlete.
So will the starting season reveal Africa's streaky shooters, or a torrent of threes, dunks to die for, or nothing but net? Spectators will have to see or hear for themselves. VOA Radio will simulcast the games in English and French and give play-by-play coverage in Bambara, Kinyarwanda, Wolof, and Portuguese for some games. The action starts Sunday when Rwanda's Patriots Basketball Club takes on Nigeria's Rivers Hoopers at the Kigali Arena in Kigali, Rwanda. Anita Powell, VOA News, Johannesburg.
Thanks, Anita and Prince Nesta. And you're listening to special VOA Africa coverage of the Basketball African League in Rwanda. Nigerian basketball fans are preparing to cheer on their team Rivers Hoopers as they face off in Kigali Sunday against Rwanda's Patriots in the first game of the Basketball African League. The Nigerian team includes former NBA players, as Timothy Obiezu reports from Abuja.
Nigeria's team, the Rivers Hoopers, departed for Rwanda last week to train and acclimate ahead of Sunday's match against Rwanda's Patriots Basketball Club in Kigali. The team includes three former NBA players, Chris Daniel, Ben Uzo, and Sullivan Valdez. The face-off in Kigali will be the launch of the new Basketball Africa League, organized by the International Basketball Federation, FIBA, and the NBA. Back home, basketball lovers like Chibike Nwakakwa pledge their support for the Nigerian team.
I believe the boys will have what it takes. I feel like they will excel, still stand positive, stand with our country.
The competition will have 12 teams, including Nigeria, competing for the African title between now and May 30. Basketball player and secretary of an Abuja basketball club, Anthony Ekpenkio, says Nigeria stands a high chance of winning the competition.
If any country stands a chance of winning, I believe it's Nigeria. For a few reasons. First of all, we have more international players than any other nation, especially in the US and in the NBA. Some of our players are playing in the top teams, and some of them are even among the best players in their team.
Ekpenkio says the Basketball Africa League is a testament to the state of basketball on the continent.
It's the best thing that's happened to basketball in Africa. And I'm especially glad that Nigeria is part of it. It's really something unique. I mean, all the best teams in Africa competing, you know, and getting international attention doing this. That's just awesome.
The 12 teams have been placed in three groups of four teams each. Nigeria's Rivers Hoopers must emerge on top in Group A over teams from Tunisia, Rwanda, and Madagascar to progress in the tournament. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria.
Thanks, Timothy and Prince Nestor, and you're listening to special VOA coverage of the Basketball African League in Rwanda. The first game of the Basketball African League starts in just a short while after more than 1 year delay due to the coronavirus pandemic. The pandemic also forced the BAL to scrap plans for games across the continent this year. VOA is the radio broadcast partner of the new 12-team league, a partnership of the U.S. National Basketball Association and the Geneva-based International Basketball Federation, FIBA. Ahead of the opening game, Rwandan basketball supporters say they hope the new league and playing host to the games will shine a spotlight on African players and help promote the sport in Africa, as Alex Ngarambe reports from Kigali.
Although the Basketball Africa League, BAL, games are coming as the world is still battling the coronavirus, most Rwandan basketball fans are upbeat. After being postponed from March 2020 due to the coronavirus pandemic, Rwanda's Patriots on Sunday will finally face off against Nigeria's Rivers Hoopers at Kigali Arena, which will host all the games. 21-year-old Arnold Nkusi plays for the Rwandan military-funded APR, or Army Patriotic Front Club. He also studied in the U.S. state of Texas.
I think it's a great step for African teams. That way they can show how they're good and their talent, because in the past years we haven't had time to like show our potential and everything. So now it's a good opportunity, and especially that it's happening in Rwanda. That way our players will be looked at, so we can have scouts and agents and other teams coming in to watch our players play and have opportunities to play abroad.
The BAL is a partnership of the U.S. National Basketball Association, NBA, and the Geneva-based International Basketball Federation, FIBA. It's the NBA's first initiative to launch a league outside of North America. But some Rwandan basketball supporters lament that required coronavirus testing will prevent them from being able to attend the games at the Kigali Arena. Strato Ahimana is president of Rwanda's Association of Basketball Umpires and a member of the technical committee in Rwanda's Basketball Federation.
Ngenda bona kugeza kuri uyu munsi wa none ibyo twatwiteze ntabwo ari byo tuzabona.
He says the umpires he leads needed to attend and see the level of officiating at this tournament so they can share knowledge and experience with their colleagues. Rwandan basketball only emerged in the last couple of decades, but the national team has qualified a few times for the FIBA AfroBasket, another continent-wide tournament. But while fewer supporters can watch the games in person, many will be cheering from a safe distance. Cliff Owol, head coach of the APR club, is one of them.
Kwanza teams za Rwanda na za Africa zenye watacheza.
He says Rwandan and other African teams that compete in this league will benefit a lot, especially coaches and players who will gain experience through these games. Although it comes amid COVID-19 and a difficult period, says Owol, the experience they will gain is priceless. VOA Radio will simcast the Basketball Africa League games in English and French and provide play-by-play coverage in Bambara, Kinyarwanda, Wolf, and Portuguese. Alex Ngarambe for VOA News, Kigali, Rwanda.
Thanks, Alex. I'm Prince Nestor, and you're listening to special VOA Africa coverage of the Basketball African League in Rwanda. I caught up with Cheick Thiero. My VOA colleague who also happens to be a former G-League and Malian national team basketball player. Jake and I had quite an extensive talk about the impact of the tournament on Rwanda as a nation and the rest of the African continent.
As we've noticed now, rapper Jay Cole is actually expected to, you know, take part in the tournament, and he will be representing the Rwandan side, the Patriots. What's your take on this, first of all? You know, is this a hit or miss for the Patriots of Rwanda?
It's a hit for both, because Rwanda have not been the one of the best player, best team and best country of basketball in Africa. Mm-hmm. And when you look at all this team, you give favor to Angola more, because Angola won more title and Africa Cup without BAL before. But that's also including all players, because they can recruit their professional player from everywhere. But with this, you don't know who's going to participate. You know, Senegal used to go with the best NBA players. Gorgui Dieng is a good friend of mine. They usually go with Maurice Ndou, a lot of players that I know. Agu from United States here. A lot of people that came 2 years before me that I look up to that are in NBA, they all would consider to go play for their country. But this is not the case. They most countries went with their local team. So Kigali, I think they got a chance to go far. But, you know, because they're organizing country, and you will say that they are expected to do good or to fight for to gain this in their country. But as for now, I don't think they will have much to say when you take an overall look of basketball history in Africa.
I see. Fantastic. And, you know, talking about that, they're actually expected to be taking on the Rivers Hoopers of Nigeria in the opening game that is going to be taking place on Sunday at the Kigali Arena. What info do you have on the two teams?
The two teams right now, like, as you know, as for now, is a lot of stuff have been changed because of COVID restriction. People had to be on a quarantine and to be able to make the roster. You know, and it's been very hard until as we're talking right now. I don't see any confirmed roster right now with the teams. But and by estimating how Nigeria and Rwanda team, there is a chance that Nigeria, when you look at everything with basketball, you will think like Nigeria will do better than the Kigali team. But as I said in the beginning, like, you, nobody know what is going to happen in this, because usually Nigeria have a different mind, a different way to recruit players when they go to Africa Cup. They organize camp in the United States here, and they took their local players to come to America and recruit the players that are playing overseas, especially in America here. They invite him on the camp and they select the top players to go represent Nigeria and Africa tournament. But that haven't been the case in this, I believe, because everything is under COVID restriction. So as far now, I really don't know. Nobody know much about this team until you get to see the first 2-3 games and see who is going to be the best team as you go. You know what I mean? And I think that's where we are right now with the teams. You know,
It's kind of a tricky situation and navigating the pandemic. And while at the same time, we still have something at least to entertain us going by, you know, the Basketball African League, which is such a big deal for the African continent. First of all, why do you think this is important for the teams that are taking part in the tournament and the African continent in general?
Yeah, I think this is a very important. Like, if I was just out of school, this would be something I would consider as an not only as an African that grow his game in America, but also in the shoes of American players, because this is a chance for any players in the whole world to have land a contract to the NBA directly from this league in Africa. You know, we haven't been like that with the NBA. You know, NBA have changed rules a lot of ways. Like, you cannot go to NBA now to high school. You have to go to college, and college haven't been easy with everyone. And also, there is a criteria NBA require for players to have, and NCAA. And it's very competitive that year. But this tournament of 3 weeks of 12 teams is way much better than all the people that want to go to NBA from America. Because in this tournament, NBA scout will be interested. If it was not during the NBA season, you will be able to see a lot of NBA scout out there in Africa trying to land contract to players directly from this league, including anybody from America or Europe that go to this tournament, whatever team will play for in this tournament. We should we see that some teams land some NBA, some American players on their team. And I can call those teams right now, but as I say, you cannot really say specifically who's on the roster at this point in 2 days before the tournament launches, you know, but we will be able to see it before the tournament launches and it's the first game. And then we go from there because this also was going to give a lot of interest with media, you know, and it's going to give a lot of chance to see ESPN is going to get into it. People want to see more about Africa. NBA TV is going to launch some games directly from Africa. And people will be able to see the talent in Africa. You can say that there's a lot of good NBA players from Africa right now that are top 10 players in the NBA right now. You know, and I can tell you the name, but I'm just limited to this your question for now. But for now, it look very beneficial to Africa more than United States because United States have all they need. You know, they're just building a bridge between America and Africa to see because they see that America, Africa got talent as well. Yeah. And we got the height, we got the athleticism, and why not?
Looking at Rwanda specifically as a country and host of this historical tournament, what do you think this means for them and going off of what they've gone through, you know, historically?
Yeah, I think this is, you know, sport is a piece. I remember former President Barack Obama mentioned sports is a one way to build bridges between country and is a way to build bridges around between countries that don't get along. And Kigali is going to be a big part of it because Kigali have gone through, Rwanda went through a lot of distress in the past and social clashes. And everybody know about the genocide in Rwanda. This can be a peacemaking process, you know, and I think Kigali, they choose Kigali was a good idea because every country in Africa got some crises, you know, but Kigali was one good choice they had made with because Kigali had genocide. It was a very ugly moment between people from the same country. And I think this will give a message of Kigali going back with the peace and prosperity. And also, sports is the one way to do that. So there's no better way to put it than just that. No.
Absolutely. Well said.
Yes.
And, you know, I know you come from Mali. There's going to be some bias here. But who are some, you know, who stands favorite? Who stands favorite heading into this tournament?
Mali women's have been very good with basketball women. And we went title in Africa before. But for men, we went title in Africa, but never in the senior level, like 18, 21 and up. You know, last year, Mali national team went to the Junior World Cup final for United States, and they lost. You know, this is kid that grew up, that grew and play basketball, college, university, and here. I know all of them personally, and they play big-time college here, Gonzaga, UConn, name it. All high level in this country playing the same player they're playing in the final and there. So, but right now, as Mali team, they went with a lot of local players. You know, they have recruited a couple of players from Senegal. You know, I saw that recently. They recruit two, three other players that are from other countries, and they also recruit some players that are playing professional in China from Mali. They're originally from Mali. And so IS Police looks solid to me, you know, but like I say, anybody can surprise in this tournament, you know.
Absolutely.
And if you ask me, I will always tell you if I look at the record of NBA, not NBA, Africa Cups, you know, on the last 2 years, the Maghreb country have been doing really good. Morocco, Tunisia and Algeria, those have been very good on the last few years. And also Nigeria been very good and Senegal been very good because Senegal have some NBA players that went to play for them, Gobi Dieng. And that's not the case right now because they focus on their season right now as we're speaking. They're fighting to get to the NBA playoff right now. They're not focused on one BL right now. But IS Police got chance. You know, they got chance because they have won 9-0 in Mali, all Mali tournament, and which really give them the chance to go for the for the tournament to be qualified in this 12 team, and they did good. They was number one in the pool group A, you know, and they beat Ivory Coast and Yaoundé to be able to get to this ticket to come here. I think they really want it because all of these players, they are local players, you know, they have something to prove. And because usually local players, when teams go with local players, it's because they don't have professional. That's how they call us. People that grow and overseas, they call you professional. Usually the recruitment process, when people come from overseas, they get the priority on the team. So these local teams, all of them, have something to prove through this tournament because they all want to show that, okay, we are local, but we got some word to tell you here too. Like I say, nobody know who will show up. You know, Nigeria is there, Algeria is there, Tunisia, Cameroon, you know, and it's going to be interesting. But for now, I don't think anybody can say anything, even like the NBA, nobody can say anything about what team can strike at this tournament until you see the first 2-3 games and then go from there.
That's Jack Thiero, my VOA colleague, who also happens to be a former J-League and Malian national team basketball player. And that wraps up the May 16th special VOA coverage of the Basketball African League currently taking place in Rwanda. Thanks to the National Basketball Association, NBA, the International Basketball Federation, FIBA, and the Voice of America for making this broadcast possible. Special thanks also going to my halftime and postgame co-host, super producer Mokbilia Baru. And thank you for tuning in. I'm Prince Nesta, VOA's Africa Basketball African League.